short time.
Genie X double six.
Leo si siku ya Simba kucheza. Mamini ukinipa mwenza kontaweza. Mguu juu ya kitanda, mwingine juu ya meza. Usitupe langa ukaikata, jua kuna wengi wanaitaka. Wana Mwajuma, kajana Dela Fatuma, kajana Kanga na Juma, kaunga Tela kashika, kamwaga shanga. Shika mumeo mama, ogopa paparazi. Bandala video mama, milango iko wazi. Cause I wanna make you dance, I wanna make you dance, make you dance, I wanna make you dance. Showtime. Usibane kipapatio, nataka kula kakuyo.
Usibane kipapatio tena, nataka kula kakuyo.
Navyoweka kidona, dona, 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 dona. Ukinipa na dona, 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 dona. Shika mumeo mama, ogopa paparazi. Bandala video mama, milango iko wazi. Cause I wanna make you dance, I wanna make you dance, make you dance, I wanna make you dance. Showtime.
Showtime mama, na watoto wake itauni. Unavo bilinge bilinge bayoyo, ivo viuno mpaka downi. Misho, showtime mama, na watoto wake itauni. Unavo bilinge bilinge bayoyo, ivo viuno mpaka downi, downi.
Chika mumeo mama, ogopa paparazi. Leo ndio leo mama, jinyonge mwagaradhi. Cause I wanna make you dance, I wanna make you dance, make you dance, I wanna make you dance. Showtime.